to no trust in the border. Mr. K Buzz Wachon, Mr. T Murida, aka Bashiloda. If you come to the beat, Wachon, Kachalo Paki Kaka, Life, Yamari Great, what ya? Yo, Twaikada. Why me? Why me? Why me? Ego tulira kulire sakabumbe fitu nangu vya shupati. Why me? Why me? Yeshi twalira wa RTCV twalira mfya. Kwalikomu guys at screen tone. Description ya wati madoni. If you don't smoke, ne nkeche maploni. Before I fed you, nse kusasula poloni. Pansaka yabu, pasanga penkeche. Spendini yabu, ni keche. Grind what you buy, zara seke. Yali shivi kwa kwewe ne bambe. Kama sugar mami, yena mwajite kulanda. Iba pira na mafumo futi no kubanda. Yani sondi ya pata, liwe shiva nga balanda, alafia bunani. Nomba pa, alichinja pa. Ajupa no kupa, alichinja pa. Nombo ufya shwadi shupa munganda. So alida kulidesa kabumba. Mwedesa wanti fiasa nadikwata nanda. Moto kanawa kashi au kamutata mwantana fiebu fiashi. Fiasa nadikwata pati fiebu fiashi. Madamu alida jose kuchipindati au pakumwana kashi munangwe. Kaine mudume wakwe fiasa tafibomba. So please Lord tell me why me? Why me? Why me? Tulira kulile sakabumbe fitu nangu vya shupati. Why me? Why me? Yashi twalira wa RTCV twalira mfya. Kwaliko mgeuzi pali hapa kona. Oke wa kilu wa liali aliditi. Vanga bapi tapa ala nimbe ketiti. Inuma ala nimbe ketiti. Bareka nukwenda na magaizi muutu. Kamu ama sugar daddy na ma I live. Kwa Facebook wali dive na mabamu short crop top. No usho mtoto panse. Ha, gawai mita abosho ni yabo. Badi kwete na nickname 16. Every single guy ala kunina. Kana ukwata ala kunina. Numba pa wali chincha afafi guy wakumu papa. Nombe chupo chari shupa na chena. So alida kudide sakahumba. Mwere sa wanti fese zadi kwata. Beauty shape. Tese nalikwata ukamutata mwantala fie chupo. Tese nalikwata bati fie chupo. Why me? Why me? Why me? Yako tulira kulire sakabumbe fitu nangu vya shupati. Why me? Why me? Yashi twalira wa RTCV twalira mfya. No trust in the garden. Yaka mchanga people at shine. Mr. K Buzz, Mr. T Moore, aka Bashiro. We will report you, so my friend. Go take a nap. I wish you were today. So to feel in the evening.
LG Squad.
Come on, tell me, people, what's on?
Business.